Sheesh.
Kamaika, tena moto, mashala Unajua sweziridhika
Anzo nipe mara ngapi
Haya mambo yanahitaji marifa Uyufunzwa unyagoni Nipe paka sijwezi kabisa Pusi yani fresh and cleaner Sikinai hata shoti tisa Walu nasimama wima Pusi yani fresh and cleaner Sikinai hata shoti tisa Walu nasimama wima Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby
Give me your boom boom
precious Yeah, precious baby
Precious
Precious wine
Precious
Precious baby
Precious
Kuna kama ya
Precious
Yeah, precious baby
Precious
Give me precious baby
Precious
Sa, sa, salama Salama, salamin Nyuma mzigo ga Yani lawama Sa, sa, salama, salama, salamin Mzigo nyumaga, ya ni lawama Give me one times two, three times four I'm still asking for more Oh yeah Tena kwa mfuni umono ya dombolo Na kikata kongado Masitara tipu skenua
Mama
Hakika unajua
sana
Kino unavoki benua
Mama
Kama unaomba dua
Mama
Taratibu taniwa
Mama
Hakika unajua
sana
Kino unavoki benua
Mama
Kama unaomba dua
Mama
Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby Yeah Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby
Precious,
yeah, precious baby,
precious,
precious wine,
precious,
precious baby,
precious,
kuna kama ya
precious,
yeah, precious baby,
precious,
precious, yeah, precious baby,
precious,
sa sa salama salama salamin, ni mzigo ga, yeah, ni lawama. Sa, 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 salama, salama, salamin Mzigo nyumaga, ay, yani lawama
Sheesh Boza, mana Batman take that Keep it fresh and clean Yeah, you never know when a nigga go show up Ihaji put this one Mwendo Kasi, peace out